nwa jikere ụra leba ka ya leba nwa n'itali go biko lechaba ma chabakwa kachasịkwa ngwa bịa ha na-ego nwa jikere ụra leba ka ya leba nwa n'itali go biko lechaba ma chabakwa kachasịkwa ngwa bịa ha na-ego.
Forever need your love, ooh. We did this one together, make it soft too. I don't feel like your mama, you fine, ooh. You be me like the sun when they shine, ooh.
You are everything to me, your mama. You are the very air I breathe, your mama.
Mama jikere, mama. Oya leba, mama. Daya leba, mama. Nita ligo, biko lechaba, mama. Machaba kwa, mama. Pacha sigwa mba.
Let me show you how to fly. Let me sing you songs at night.